Dear God, do you see us down here? We pray for chances to make changes in our lives.
Bebe's long records.
Daily tunasota, rainy tutapata, life inachosha, yani tunakonda sana, konda sana. Oh, ni my changes, daily tunachange, we keep on chasing blessings, nasi tuje kwa na fura, kwa na fura.
Kila siku ni mabadiliko, umaskini unakam bila kadi ya mwaliko, ni mahanga iko, daily tunasota, ila sija choka bado mina jikokota, nataka pesa wapi nitupata, miaka kumi natembea na moja sopata, jua linawaka, kesho pia kinawaka, juma wazo ni mengi sijui wapi nitayapanga, mama alisema no pain no gain, ila haya mawazo yana drive me insane, najua nitapata ila najuliza ni when, na stick to my plan na follow my online. See
tunasota, rainy tutapata, life unachosha, yani tunakonda sana, konda sana. Oh, ni my changes, daily tunachange, we keep watches and blessings, nasi tuje kwa na fura.
Yeah, yeah, real self, this is pain. Najua ujui jinsi gani navyojijua, navyotambua hii life jinsi navyosumbua. Real life flows like a crazy chick on a period, niko serious bro, skiza hichi kilio. Really yo, wanasema ni rest kupata ilo napo jituma, wepando tavuna utapato kichuma. Gero maskani hatari bila kamari ya tuli, jitume fanya shuhuli bila kiburi. Maisha mzoto paka kula pakani mchana no siku, dada zetu mama zetu kujiusa mchana no siku. Brothers from the ghetto yo, kuna changa sio pivu, haya maisha ndo issue, kuna bila tasifu.
Daily tunasota, rainy tutapata, life unachosha, yani tunakonda sana, konda sana. Oh, ni my changes, daily tunachange, we keep watching blessings, nasi tuje kwa na fura, kwa na fura.
Tangu niwe mtoto nilikuwaga na moja ndoto, nilipenda kuwa na pesa na kumiliki langu ghetto, lakini sikudhani kwanza kuja kuona mtoto. Tangu kwena baridi hadi sasa kuna joto, kushika pesa nshida jukumu linakuwa ni zito, na kana uwaza ndeni nitakuja kuitwa mzito. Nataka nikuze kipaji kama Gosepe Mazini, niwe tajiri mkubwa na nimiliki madini. Nikifa nisisaulike, nikumbukwa pa duniani, ni bora nife maskini kuliko nifuge majini, nifanye zangu project ambazo nazo akilini. Maskini hata miniki katika upande wa stare, ndo hasa natoka nduki kwangu niandae sherehe. Akili ni mali na kila mmoja na yake, huwezi kutafakari mwanamo utageuka mke.
Daily tunasota, rainy tutapata, life unachosha, yani tunakonda sana, konda sana. Oh, ni my changes, daily tunachange, we keep watches and blessings, nasi tuje kwa na fura, kwa na fura. Oh, daily tunasota, rainy tutapata, life unachosha, yani tunakonda sana, konda sana. Changes, daily tuna change, we keep watches and blessings, nasi tuje kwa na fura, kwa na fura.